Ukipiga sim, ukiona sipokei, jua niko na mama, call me next day. Sivimbi haters, watch what you say. Nokesha ni feli, hilo halitokei. Swaki, swaki, swaki none. Swaki, swaki, swaki tuone. Lainisha nyama nyama kiuno nkisha kula. Nisitaji stiki kwa meno. Beautiful o dama dama kifu wane gama gama. Wanna make you happy lady mpaka kihama hama. Umbo limewamba, nimi samba samba. Swezi kata kamba, chumvi lamba. Anda ndo mama, nafungulia bomba. Meri na zama zama, twende sambamba. Swaki. Nina fimbo inayo chapa chapa, usilete maringo kichwani, nina papa uvuvi tu ninaevua papa mwendo kobe magoli yangu daka. Hii ni jifti toka kwa sababa, na siyo lifti naipanda navyotaka. Swaki kwa mbali, swaki none kidali. Swaki swaki vizuri, swaki nyama za mwili. Hata kwa furaha spendi kono kilia, itanikata mudi wenda kuna ubaya unaugulia. Wendo senta uzuri wa hii dunia, ntazunguka mwisho ntarudi kwa kwa malkia. Swaki moyo wangu usuzike baby, paka tujikute wote kwenye bedi. Swaki moyo wangu usuzike baby, paka tujikute wote kwenye bedi. Swaki da 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 baby. Swaki what a night da da baby.
Mimi ni bamba, mimi ni bamba. Wezele melifunga kamba, kifunga kamba. Wewe mimi ni bamba, mimi ni bamba. Wezele melifunga kamba, kifunga kamba. Wewe mimi ni bamba, mimi ni bamba.
Galaxy Music.